Another gun for records production. You're almost done. DJ Petty, but the one who sticks your head.
Exclusive from Afrofile.
Kulas.
DJ Petty on the beat.
Ayo. Nifuno kamba nawe kwa vipa sunik asunik nifuno asunik asunik ayo
kamba nawe
ayo
cheza nawe
nifuno cheza nawe
cheza nawe
nifuno kamba nawe kwa vipa sunik
Love my points if you manga Jesse. Come on, the manga Beyonce and Jay-Z. No one alelo I came up with a story. Begging to you, oh mommy, I'm sorry. Niku pempa sweetie of Messi. What's on gonna dance room as a dressy? So
Kulasi. Ayo
Kamba nawe.
Ayo
Cheza nawe.
Nifuno cheza nawe.
Cheza nawe.
Nifuno kamba nawe.
Kwa vipa sunik asunik. Nifuno asunik asunik.
Ayo
kamba nawe.
Ayo
cheza nawe.
Nifuno cheza nawe.
Cheza nawe.
Nifuno kamba nawe.
Kwa vipa sunik asunik, nifuno asunik, asunik.
Okay. Nishikansi unapisa maku, apa manje unaenda ku, nishikansi unkala ku, apa manje unapisa maku, nimekusakila sinima kuona, nimekufuna sinima kupeza, langana langana sinima kuona, kusakila sakila sinima kupeza, iwe baby ufunika, pambali yanga ufunika, diwe weka umani kondweleza, diwe weka samushe dinaesa sakila sakila iwe kazi unabisa maku apa manje unkala ku elo manje naenda ku nishi muzambia unachokamo pano pazedi unachokapo naenda awe kwina uko
Kulasi. Ayo
kamba nawe.
Ayo
cheza nawe
nifuno cheza nawe.
Cheza nawe
nifuno kamba nawe.
Kwa vipa sunik asunik. Nifuno asunik asunik.
Ayo
kamba nawe.
Ayo
cheza nawe
nifuno cheza nawe.
Cheza nawe
nifuno kamba nawe.
Kwa vipa sunik asunik, nifuno asunik, asunik.
Konko kutoa, kulipe muntu wamene asegula. Kuchiseko kulipe asegula. Nishipano pa munzi bantu. Paibe, unatoka po, no kamba. Unaenda, no ni uza. Nikufuna, no ni uza. Lenze wina, apa njine luza. Apa njine luza. So,
kamba nawe.
Nikufuna, nikufuna. Unifuna, unifuna, unifuna.
Cheza nawe.
Nikufuna, nikufuna, nikufuna.
Kamba nawe.
Unifuna, unifuna, unifuna.
Kamba nawe.
Ayo
kamba nawe.
Ayo
cheza nawe.
Nifuno cheza nawe.
Cheza nawe.
Nifuno kamba nawe.
Kwa vipa sunik asunik, nifuno asunik, asunik.
Ayo
kamba nawe.
Ayo
cheza nawe.
Nifuno cheza nawe.
Cheza nawe.
Nifuno kamba nawe.
Kwa Gravipa Zunik. Zunik.
Exclusive from Afrofile.com.
Zunik.
DJ Pate on the beat.